MajorLight.com.
Hivi unaniendesha, mapenzi yanakupa power. Nipatie intention, siruki ushanivunja mbawa. Umenigea dozi, umezidisha dozi, nimetepeka dama jozi, dama jozi. We gon' spend life. Umenigea dozi, umenipa dozi, nimetepeka dama jozi, dama jozi. Let's have good life. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, oh mimi, oh mimi, oh mimi. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, love. Niteke uwe na mimi, my love.
From Niger Light.